Mapenzi ni kama safari hii, kukuenzi kwangu zawadi. I like your style, I love the way you smile. I've fallen for you, nimekuwa wazimu. Baby, nitasema bila haya, moyo wangu wakupenda. Nitaimba kama kwaya, penzi lako fire fire.
Kumi na mbili sasa.